yours truly.
To the bodies, the mood, the mood, the motion to maximize. Je vous présente à nous les danses à pam, ça mise en track. Lego.
Nimekuja tena mashabiki siki. Nimekuja tena mashabiki. Wanapenda kucheza magoma ni pateni. Nanonosha na chapa madada tichezeni. Nacheza kidogo na mado ilo, wanapina migongo na wapa ilo. Yes kidogo na cheza ilo, nalithika kidogo na pata ilo. Nimekuja tena mashabiki siki, yes. Wanapenda kucheza magoma ni pateni. Nanonosha na chapa madada tichezeni. Tamukizini kidogo rudisheni. Wacho mama geya, pepe star. Wacho mama geya. Kina dada wale, ni mwana manywele. Kikisa twende, zungusha na pinda mugongoe. Pepe mpepe, tukipere pere pepe star. Kina dada wale, ni mwana manywele. Kikisa twende, zungusha na pinda mugongoe. Pepe mpepe, tukipere pere pepe star. Mina cheza kidogo na mado ilo, wanapinda migongo na wapa ilo. Yes kidogo na cheza ilo, nalithika kidogo na pata ilo. Shit shit, wacho mama geya. Shit, pepe star. Shit shit, wacho mama geya. Shit,
awacha ni pepe.
Shit shit. Oh mama nipe kidogo nionyeshe. Sakata, sakata, Mbagara, Kigamboni, Masaki, Mikocheni, Atandale, Mtongani, Mwananyamala, Kipunguni. Soundtrack.
Soundtrack.